VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 48 bice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 bice bitatu mu Kigali. Mu Burundi ho mukatwumvira kuri FM 94 bice 9 no kuri FM 95 bice 2. Mukanya rero nkuko mimenyereye ni ikiganiro muri isanga turavuga ku kibazo cy'abana bo mu muhanda abo bita mayibobo. Turarebera hamwe uburyo bafashwa kuva muri ubwo buzima. Turabatumiye rero muri iki kiganiro muze gutanga umusanzu wanyu ku buryo mubona ubuzima bw'abana bo ku muhanda n'icyo mwumva cyafasha kugira ngo abo bana nabo bakurwe mu mihanda babeho ubuzima nk'ubw'abandi bana. Muduherero telefone zanyu tuze kubaha ijambo mutange inama cyangwa se mubaze umutumirwa wacu. Ni Eugene Dushime hakuriye umuryango Mind Lips mu Rwanda. Ni umuryango rero mpuzamahanga w'Abanyamerika udaharanira inyungu ufasha abana bo ku muhanda. Telefoni yacu mwakwifashisha ni 001 202 441 931. Mushobora kandi no kuduha nomero zanyu za telefone mukoresheje iyo nomero mbahaye. Ni akamenyetso ko guteranya 202 441 931. Mushobora kandi no kutwoherereza ubutumwa kuri Facebook. Mushobora kutwandikira rero ibibazo mwifuza kubaza kuri iyo nomero mbahaye. Mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina nagira ngo mbanze nsabe ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho inkuru kuri iki kibazo cy'abana bo mu mihanda. Mu gihe abana bo ku mihanda bazwi ku izina rya mayibobo bakomeza kugenda biyongera ku mihanda mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, abayobozi muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ifatanije n'izindi minisiteri y'uburezi, iy'ubutegetsi bw'igihugu, iy'umutekano ndetse n'iy'ubutabera bahuriye mu nama i Kigali mu Rwanda mu mpera z'iki cyumweru. Inama yari igamije gushaka umuti w'iki kibazo. Ministre Oda Gasinzigwa w'umuryango yavuze ko hari ingamba nshya zafashwe zigamije gukemura iki kibazo, gusa ntiyavuze izo ngamba izo arizo. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru wacu i Kigali mu Rwanda ariwe Asumuta Kaboye.
Ikibazo cy'abana bo mu muhanda kiragenda gifata intera cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Aba bana usibye kuba bagenda basaba abahisi n'abagenzi, hari bamwe badatinya no kunywa ibiyobyabwenge ku mugaragaro. Hari uduce tumwe dukunze kubonekamo aba bana ku buryo bambura abantu bahanyuze cyane cyane abagore n'abakobwa. Iki kibazo gisa n'ikigenda gifata intera ikomeye cyongeye kuganirwaho n'abayobozi banyuranye mu mpera z'icyumweru dushoje ngo barebe ko bafata ingamba zarangiza iki kibazo burundu. Abaminisitiri batandatu, abayobozi bose b'intara z'u Rwanda, urwego rwa polisi y'igihugu n'imiryango itari ya leta nibo bari bitabiriye inama yayobowe na minisitiri w'umuryango Dagasinzigo. Ni inama yabereye mu muhezo ku buryo itangazamakuru ritamenye buri rwego rwari rwayitabiriye icyo rugiye gukora ngo rurangize iki kibazo cy'abana bo mu muhanda. Gusa minisitiri w'umuryango Dagasinzigo inama irangiye yabwiye abanyamakuru ko mu gihe cya vuba iki kibazo kizaba cyakemutse.
Twese Abanyarwanda ubwo mu nzego zitandukanye, ari ubuyobozi, ari imiryango, ari sosiyete sivile, twongeye kwiyemeza ko Abanyarwanda twihaye intego yuko nta mwana n'umwe w'Umunyarwanda ugomba kuba ari mu muhanda cyangwa ahandi hose atagenewe kuba ari.
Nta buryo bwatangajwe buzakoreshwa ngo iki kibazo kirangire, ariko abasesengura iki kibazo bashyira uruhare runini ku babyeyi bamwe basigaye baradohotse mu burere bw'abana babo. Uyu mubyeyi twaganiriye yemeza ko ababyeyi bongeye gushyira imbaraga mu burere bw'abana iki kibazo cyarangira.
Aba babyeyi ntibakigira umwanya wo kuganiriza abana, ni ukuvuga ngo umwana arirera. Ababyeyi basigaye bashaka amafaranga yo kwishyura ishuri, bakumva byose birangiye, bakumva icyo bagombaga gukora nk'ababyeyi barakirangije, ariko mu by'ukuri bibagiza yuko umuntu atava mu bumenyi bwo mu ishuri ahubwo ava mu burere umubyeyi amwicaza akamuha. Rero ba bana biyirirwa ubwabo birera bahura n'abana batandukanye, yagera muri cya kigero yifuza kuba umugabo cyangwa umukobwa abandi bareba, agomba gushaka igituma azamuka akiyumva kandi akumva yiyemeye.
Izindi mpamvu zitamo nziza kwisonga mu bituma abana bayoboka uyu muhanda n'umwiryane mu miryango utuma abana babura uwitaho bagahitamo kujya kwishakira ubuzima mu mujyi. Aba bana babwijwe rya Amerika ko gutandukana kw'ababyeyi babo ariyo mpamvu ya mbere yabateye kugana uyu muhanda ndetse no kuyoboka kunywa ibiyobyabwenge.
Nageraga nyene ngo mbone ukuntu ndyama kuko ntago harara hanze wumva imbeho. Rero uryama hanze kugira ngo imbeho itakwica ukanywa ibyo biyobyabwenge.
None se ko ufite ababyeyi kukihoraraga hanze?
Nuko baratandukanye mbura uko mbigenza nyine bakazajya bamererekanya noneho mpita njya mu muhanda.
Wese kuri muto wa nyayitane? Irihe?
Kubera umuti inywa kanyanga inywa n'umwenge.
None se iyo umaze kunywa ibyo bintu byose wumva gumeze utumaze kubinywa?
Nakenda kandi fure.
Imiryango yita kuri aba bana bo mu muhanda mbere yo kubakira ibanza kugirana ibiganiro nabo. Mu byo abana batangaza bituma bahunga iwabo mu byaro bagahitamo kugana iyo mujyi, ikibazo cy'ubukene nacyo kivugwamo. Uyu ni Bwana Bitega Joseph kuri uyu muryango wita kubana bo mu muhanda.
Kenshi impamvu bavuga zibatera kuza mu muhanda usanga ari ibibazo bijya mu miryango yabo. Ikinyanze cyabaga gikuru kikaba ari ubukene. Ubukene bukabije cyane. Ikindi kiza ku isonga ni navuga ni ibibazo hagati y'ababyeyi babo cyangwa se ugasanga umwe abayobozi umubyeyi umwe usigaye ashaka mukase ntiwumvikane cyangwa umugabo wa nyina ntiwumvikane akamutoteza akamubuza amahoro akagira umwana afata icyemezo cyo kuva mu muryango akaza mu muhanda aziko azashakira ubuzima bwiza.
Ababyeyi bagane n'ijwi rya Amerika nabo bemeza ko imibereho mibi mu miryango ituma batakigira uruhare rugaragara mu kwita ku bana babo kuko bazinduka bajya gushakisha icyatunga umuryango.
Ubwo turumva byose bigenda bituruka nko ku kibazo cy'ubukene. Ubwo ni ukuvuga ngo abacaha yigira guhaha nyine ikintu abana barya bukeye agenda.
Nta gihe umuntu aba ari umukene ariko akajya guhaha abana wenda baburaye akabyuka yongera agenda urumva ntarebe babana.
Minisiteri y'umuryango ari nayo ifite mu nshingano zayo kwita ku bana ivuga ko imwe mu mpamvu za mbere zitera abana kujya mu muhanda ari uburangare bw'ababyeyi batakita kubo babyaye. Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo cy'abana b'inzererezi bagenda bata imiryango yabo bakaza mu mujyi, Leta y'u Rwanda irateganya kujya hano umubyeyi byagaragaye ko yatereranye umwana we bikamuviramo kuba inzererezi. Uyu ni Minisitiri w'umuryango Oda Gasinzigwa.
Twasanze hari amategeko amwe mu by'ukuri twatindaga mu bukangurambaga nabyo ni byiza birakomeza ariko turafata indi ntambwe yo guhana ari abakoresha abana imirimo mibi ari ababyeyi bata inshingano zabo ari n'abashinzwe inshingano bafite inshingano zo gukumira ibibazo by'abana mu buryo butandukanye uko amategeko abiteganya.
Abakurikirana hafi iki kibazo bemeza ko kidakwiye kureberwa mu ndererwamo y'ubukene gusa nk'uko byakunze kuvugwa n'ababyeyi ndetse n'abana ko ariyo mpamvu ya mbere ituma abana bava mu miryango yabo, ahubwo ko imiryango ikwiye kongera kwikebura abagabo n'abagore bakongera gushyira hamwe bakita ku rubyaro rwabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumuta, ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru. Inshuti zacu rero, nk'uko nababwiye mu kanya mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi, turavuga nyine kuri abo bana bo mu mihanda ba mayibobo. Mwumvise uko ikibazo giteye muri make na zimwe mu ngamba zafashwe kugira ngo icyo kibazo kibonerwe umuti. Tukabatumira uyu munsi Bwana Eugene Dushime, hakuriye umuryango mpuzamahanga w'Abanyamerika udaharanira inyungu, awuhagarariye rero mu Rwanda, ariko agatanga n'inama akurikirana ibikorwa by'ishami ry'uwo muryango Mind Lips rikorera muri Gine. Nagira ngo Bwana Dushime, ngushimire cyane kuba wemeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Eugene, uranyumva? Banza harabaye akabazo muri telefone. Eugene, turi kumwe? Ku buhanga bw'ibyuma barambwira ko uhari, reba uko wajya ahantu tubasha kumvikana. Hari urwo rusaku rubanza rwo rwatuma gutatwumva. Buno ntura twumva? Eugene? yereka bakomeze bamudushakire nagira ngo muhe nyine ikaze muri kiganiro aho tuvuga ku bibazo by'abana abana bo mu mayira abo bita ba mayibobo ikibazo nk'uko mugenzi wacu Asumta Kaboya yabitubwiraga gikomeza kugenda gifata intera cyane cyane mu mujyi wa Kigali mu Rwanda rero abayobozi muri ministeri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango bafatanije n'izindi ministeri zirimo iy'uburezi iy'ubutegetsi bw'igihugu iy'umutekano ndetse n'iy'ubutabera bahuriye mu nama I Kigali mu Rwanda mu mpera z'iki cyumweru baganira kuri icyo kibazo hagamijwe gushaka umuti Ministre rero ushinzwe umuryango Odagasinzigwa yavuze ko hari ingamba nshya zafashwe zigamije gukemura iki kibazo ariko yabivugiye mu nama y'umuhezo gusa ntiyavuze izo ngamba izarizo nubwo rero ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko Eugene Dushime abonetse ku murongo wa telefone noneho uranyumva Eugene
Yego ndakumva neza
ejo nyine. Mu kanya twa tugize akabazo nti wabasha kutwumva ubwo kakazamo ibi bintu by'urusaku nagira ngo ngushimire kuba ufasha aka kanya kugira ngo tuganire kandi nguhe n'ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane naye ndikuba ndi muri iki kiganiro.
Ngiye tubwire rero muri make umuryango uhagarariye mu kanya nabwiraga batwumva ko uhagarariye umuryango Mind Lips umuryango w'abanyamerika udaharanira inyungu watubwira muri make uko uwo muryango ukora
Mind Lips ni umuryango mpuzamahanga ukoresha imbyino mu kuba abana mu gukatakinga abana ariko no kugira ngo abana bihereye ku mfashanyigisho yakorewe ubushakashatsi bagende bahindura imyumvire ndetse n'imico bityo babe basubira mu muryango umuryango Mind Lips rero ugenda ureba uko abo bana tubakura mu muhanda dukoresheje imbyino wakazi wacu muri santere bakaba barimo biga kubyina ariko basa n'abategurwa mu kuba basubira mu muryango icyo gihe ariko tuza kugira n'izindi porogaramu zo kuba abana bagenda bimenyereza noneho no kuba bakwicara mu ishuri bakiga ku buryo nabo iyo amaze kujya mu muryango ajya ku ishuri
ikigo cyanyu kirahagana heza
ikigo cyacu kira Nyamirambo hafi y'ahantu bita Green Corner Nyamirambo muri Rwezamenyo nako ikigo Rwezamenyo ari kurebye ni kuri ku muhanda abantu benshi bakunda kwita Nyamirambo hafi ya bita Green Corner kiri cyane
abana rero mukafata abana bo ku mihanda mukabazana muri icyo kigo cyangwa nibo bizana cyangwa mujya kubasanga yo mukajya kubatumira ngo baze mu kigo
abana tubasanga ku muhanda bakaganirizwa social worker ubishinzwe akabaganiriza ndetse hari na bamwe baba bari muri programu bakabwira bagenzi babo ko aho hantu babyina umwana w'akaza azi ko ari ukujya kubyina gusa ariko hari imfashanyigisho igendeye ku developa kuko ku guteza imbere developa komisiyo cyangwa se amahugurwa mu kinyarwanda ariko agenda anahinduka
Ni umwana rero ubyishakiye mwebwe uwo mukozi aragenda akavugana na bakabaganiriza hanyuma ababyemeye babishatse bakaza bakabasanga ntabwo ntimugenda ngo muvuge ngo turafaturiya dukurikije imyitwarire ye
Tugiye tujya ku muhanda tugiye gushaka twafatanya nani twatanga umusanzu wacu kugira ngo abana bose baze ku muhanda icyo gihe tujye tugezeyo uganiriza abana hari igihe bitewe na kaza abana ntabwo uburyo umwana uhita ugenda ngo uvuge ngo ngiye kuzana kana urabakoranya ukaganiriza abemeye wenda ukabereka aho santire iri abatemeye ejo bakazaganirizwa nanone bityo kugeza ubwo wenda abana bazemera ari benshi bakaganiriza
ubu maze kugira abana bangahe
batangiye 2014 mu kwezi kwa gatatu twari dufite abana 15 ariko ubu tumaze kugera ku bana 90 gusa nagira ngo nongere nsobanure akantu gatoya kuko abo 90 bose hari ababa bakiri muri prosesiste ariko hari n'abagabo noneho baremeye kujya mu rugo tugakomeza gukorana nabo tugira ngo twize neza ko integrasiyo yabo yabaye ku rwego rwiza twize ko tuzasubira ku muhanda
abo 90 bakubiyemo nabo mwatangiranye cyangwa abo mumaze kwigisha hari abagenda nyine bakajya mu miryango ntibongere kugaruka mu kigo cyangwa se ntibasubire ku muhanda nk'uko burimo bivuga
ubaje ikibazo cyiza abo twatangiranye bose bagiye mu miryango hanyuma mu kujya mu miryango twagiye tubashakira uburyo bajya ku ishuri ubu dufite abana batandatu bari mu mashuri hari mindrepsirerera muri Kayonza kigo bita Rupfukeya hari abo dufite Sunrise hari n'abo dufite mu mashuri y'imyuga hano i Kigali nko mu
nimwe mu bashakira ayo mashuri murabafasha se kuriha iyo hari ibyo bagomba kuriha nko muri mayo y'imyuga
yego nkuko nigeze kubikubwira ko imbyino yacu ishingiye ku mfashanyigisho iyo mfashanyigisho hari ubushakashatsi twakoranye n'ishuri rimwe mu Amerika riba rifite icyicaro rifite na branch hano mu Rwanda na Locality University ryatweretse uburyo ushobora kumenya uko development cognitive arimo kugenda izamuka noneho urwo rutonde nirwo duhera tubona abana kuko barangije kubetegere mu muryango abansubiye mu miryango noneho bitewe n'ikibazo bwite baba bafite iyo dusanze hari ikibazo kijyanye no kujya ku ishuri abo turabafasha bagasubira mu mashuri nta kibazo niyo ibashakira ibarihira ishuri ikabaha n'ibikoresho by'ishuri
reka noneho njya ku murongo wa telefone kuko iki kiganiro ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika badukurikira buri munsi kuri telefone turi kumwe na bamwe bamaze kuduhamagara reka ntatinze mpe Jackson uranyumva Jackson kuri telefone uranyumva
yego ndabumva neza
ikaze ku ijwi rya Amerika tanga igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
Jewe kubwanje nari natanze igitekerezo nari natangiye mvuga impamvu zituma abana bajya mu ibarabara biravana n'ukungena ababyeyi usanga babanye mu rugo abana bakabona injyane ziri hagati y'ababyeyi maze bigatuma abana bigira mu mabarabara bakava mu rugo ibindi nabyo bikava nyene no kutumvikana uko kuba abanyagwa matongo cyangwa se kuba abagabo bamwe babyara abana hanze bakabihakana ntibabemere ibyo byose biri mu bintu bituma abana bajya mu ibarabara kubw'ibyo rero kubw'ibyo icyo nari numva nuko leta yogerageza ikagira ibigo ikubaka maze ikubaka nk'amashuri ikabashyiramo kugira ngo baze bariga imyuga babigisha imyuga cyangwa se ayo mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki akagerageza kubaronderera imyuga akabashyira hamwe akabigisha ineza yo kubana n'abandi kuko iyo bamaze kujya mu ibarabara ntibasubira kuba bafite agatima keza ku bandi bantu maze bakajya mu kigo bakabigisha gukunda igihugu bakabigisha gukundana hagati yabo igitekerezo cyanjye cyari icyo murakoze
rwose urakoze cyane Jackson hanyuma se kuri ibyo bijyana n'ababyeyi uvuze ko harimo ababyeyi baba batumvikana bigatuma abana bajya mu ibarabara cyangwa se ababyara hanze ntibite ku bana babo urumva leta yabikoraho ikiyo
icyo mwabikora ko
leta ndavuga nk'abayobozi wabahiye nama
ege abayobozi no bakangurira kuba bogerageza kugwanya ibyo bintu byo gusanga abagabo baharika cyane bakanakurikirana aba basore usanga abyara umwana ahantu agaca yihakana umwana icyo nicyo nakangurira leta kugira ibigwanye cyane yivuye inyuma
ndagushimiye cyane Jackson reka noneho tujye mu Rwanda turi kumwe na Emile uranyumva Emile mu Rwanda
yego turabumva
nawe tanga igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo
igitekerezo nashaka gutanga kugira ngo ikibazo cy'abana bari mu mihanda kibe cyakemuka burundu leta ishobora kugira icyo ikora ababyeyi bashobora kugira icyo bakora ariko icyo nshaka kuvugaho cyane ni ugusiba izo nzira zituma abana batajya mu muhanda kuko uramutse ukemuye ikibazo ukajya ukemura iyo sisiteme abantu bagakomeza bakinjira ukagira ikibazo ntabwo byaba ikintu rero cya mbere cyakemura biriya bibazo babisobanuye neza bavuze impamvu abantu bajya mu muhanda baba bagiye mu muhanda bagiye gushaka imibereho impamvu umwana ajya mu muhanda ni uko yabuze imibereho ahantu abura imibereho rero umwana ni umuryango nimba rero mu muryango nta mibereho ihari umwana yagize amahirwe akabona ahantu abona imibereho nitangwa ni mu muhanda ngo polisi iramuhana umutonyeramo kubita umubyeyi amutonganya aragenda none rero umutima umwe twavuga leta yari ikwiriye kureba uburyo iha ubushobozi umuryango igatanga igitsure ku babyeyi badafite ubushobozi batuma abana bajya mu mihanda icya kabiri hari sisiteme nanone leta ishobora gukora yo gufasha ababyeyi bakaba bagira uruhare mu gutuma abana batuye mu muhanda bakora sisiteme yo kubuza ababyeyi bagakora resansima y'abana bafite ababyeyi bari mu mihanda noneho leta igakemura icyo kibazo ihereye mu muryango ikaba yafata abo bana bakagaruka mu miryango yabo akaba ariho leta ibafasha ibizo
ikabafasha kuko gatoya waruvuze uti bakagira igitsure ku babyeyi kandi none badafite ubushobozi
leta ndabyumva nyine baba babuze ubushobozi ariko icyo leta yabafasha ni ugufashiriza abo bana mu miryango bakomokamo ntabwo ari mu bigo bifasha abo bana b'imfubyi nk'uko mugenzi wacu abivuga haruguru si ukubajyana mu yindi miryango ahubwo ni iwabo ubwo bufasha leta ikabutanga bari mu miryango y'iwabo nimba ari ukubashyira mu ishuri nimba ari ukubakorera centre de formation mu myuga bigakora ariko bataha mu rugo iwabo nimba ari ibyo kurya babuze leta ikareba uburyo ibigira ikindi cya kabiri sosiyete cyangwa se umuryango mugari tubifitemo uruhare burya iyo dutanga imisoro tugatanga amafaranga tuyashyira mu isanduku ya leta ni icyo ngicyo tuba turi kuvuga leta yagakombye gukora iyo rero leta itabashije gukora icyo kintu abaduhagarariye bagombye kubaza leta impamvu leta idafasha abo bana batishoboye buri miryango wabo kugira ngo nabo bahagarariye abaturage bigitsure kuri leta mu gihe leta isa nk'aho itashyira imbaraga cyangwa se ubushobozi bugaragara kugira ngo icyo kibazo ko kugikomeza kuko urwo n'urubyiruko n'abana b'u Rwanda bagomba kugira uruhare mu kubaka igihugu cy'u Rwanda icyanyuma rero ndashaka kuvuga ni ugufasha abana mu gushyira mu dream their life ni ukuvuga ngo ibyifuzo byabo bifuza kuzaba bari bakuru bikaba bigaheta bakiri batoya mu bwana umwana ntaba atangiye akiri mutoya agasa nk'aho kuri sosiyete nta kintu amaze wenda ari umwana mfite nzaba mwarimu nzaba muganga nubwo nta bushobozi wabibona ariko ibyo bintu tuzabigeraho ariko muri sosiyete tukabafasha tukabagaragara yuko uwo mwana afite agaciro kuko atari mu muhanda bityo noneho bikubaka ibitekerezo by'umwana agakura yumva yuko ari umuntu uzagira akamaro nubwo byaba bimugoye nabyo ni ikindi kintu gifasha imikurire y'umwana bikumva yuko atari umwana wo mu muhanda ahubwo ari umuntu uzagira akamaro nubwo afite ingorane z'ubuzima
ni igitekerezo cyiza rwose ibitekerezo byiza nako Emile urakoze cyane kandi birumvikana reka mpe ijambo na Emile mu Burundi nawe agire icyo yongeraho ku byo wavuze cyangwa se nabaza ikibazo cyangwa ikindi gitekerezo yaba afite Emile uranyumva
ego cyane ndabumva
tanga igitekerezo cyawe nawe cyangwa se ikibazo
murakoze ku ijambo ewe natanguye nanga gikwiye gukogwa nabuze icyo mbona jewe gikwiye gukogwa abo bana cyane cyane botegurwa mu mutwe kuko ndamaze kubona ko hari abana bajya kuba mu barabara bivanye n'ibyo bumva kuri bagenzi babo kandi ugerageje kuraba tovuga ko imiryango yabo ikenye kuruta iyindi nicyo mbona nk'umuhinga w'inyifatiro wafasha icyo nise prise en charge psychologique ikigira kabiri ni uko hari n'abandi bajyayo kubera ibisigi byabo byihariwe n'abandi bene abo bana barakeneye cyane umuhinga w'inyifato kubategura mu ntumbero donc yo kubazo yo kutazobakora kandi bakakirinda kugerageza kwihora kuko mu gihe batateguwe mu mutwe barashobora kwiyumvira kuzokora bagakorera bagenzi babo kumbure muri kazoza bamaze kwisununura ugasanga bariko barihora bivanye n'ibyo bagiye barabamwo bakorerwa n'inshuti zabo n'imiryango yabo. Akabazo nagira nsozere ariko nagira ndakabazo mutumire
yego
nagira ndamubaze kumwene abo bana bo ikintu kigaragara nyamukuru kiboneka yobwira abantu bose nka twebwe turiwe turamukurikirana n'umuhinga kumbure yabinonosoye ibintu bituma umwana afata inyingo yo guta umuryango akajya kuba mu ibarabara na cyane cyane tuzi n'ingene ubuzima bwo mu ibarabara butoroshye n'amaleta amahamwe yo ngaha muri Afurika atitaho ikibazo cy'abo bana ego muri make n'ivyo murakoze.
Urakoze cyane Emile. Eugene wamwumvise Emile ikibazo cye
ndagira umusubizo. Urakoze cyane ku kibazo wabajije. Twese tubikoramo akenshi twasanze uretse ko hari na byanditse bivuga twasanze akenshi kugira ngo umwana ajye ku muhanda bisa naho ari ingenzi ariko nabyo bifite aho bihuriye cyane hari imibereho nk'uko hari uwigeze kumbanziriza yabivuze kuba ubukire mu muryango kuba umuryango ukennye umwana yaba adafite icyo kurya akipanga ku muhanda nyine ari gushaka imbere icya kabiri ni ubwumvikane cy'amakimbirane ari mu muryango ayo makimbirane nayo akenshi usanga atuma abana bajya ku noneho uretse hirya y'ibyo hari ibindi bisa naho byo biba bidasanzwe wenda cy'amaka sosiyo hari nko gusanga umwana wenda yaravutse ku mubyeyi ufite ubumuga bwo mu mutwe adashoboye kumwita cyangwa se ubundi bumuga bw'umubiri butuma wenda atabasha kwita kuri uwo mwana umwana akenshi ukabona gisanzwe ku muhanda. Hari ikindi ku by'abandi bavuze hari ikintu kijyanye wenda n'abandi bana bakurirwamo na bagenzi babo wenda nk'abana batangiye kugera muri ya myaka yoroshye kuba bashika agasanga yakurikiranye bagenzi be biza bicaye ahantu banywa urumogi cyangwa bakeneye nawe akaba yakwisanga ku muhanda. Ariko ntekereza ko leta yagerageje hano mu Rwanda nabonye birimo bigenda abana bagabanuka kubera ko leta yagiye ishyiramo ingufu hari nk'iyi gahunda y'umugoroba w'ababyeyi ifitemo n'ikintu cyo kugira ngo ababyeyi ifitemo n'imwe mu nshingano zayo ari kugira ngo irebe ukuntu ababyeyi bafasha kunoza abana babo. Ni ikintu twe dutangiye gukorana kuko dukorana hafi na hafi inzego z'ibanze usanga ari ikintu cyagiye gituma bigabanuka ahubwo noneho tukazasigarana abana usanga bari muri ka igisohoka muri za zindi ziri normali kuko iyo ugiye kurebana komplekisi y'ikibazo usanga twese nta kuba kiba cyacitse ahubwo ni uko n'abo bana tuvuga kenshi bo baba bideplasa cyane ku buryo iyo umubonye wigeze n'undi cyangwa se nawe undi muhungu ugira ngo ni benshi cyane ariko urebye ku rwego rwabo no igabanuka gusa ku mpamvu yari abajije numva izo nizo mpamvu twagiye tubona nitugaragara nk'aho bugize.
Reka noneho uduhe ijambo Engineer Gasape, uranyumva
cyane.
Ijambo ni ryawe, ubwo tanga igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo nawe.
Mbandi kubara mutanga ku gihugu cya Amerika.
Turakuramukije, icyumweru cyiza.
Icyumweru cyiza na twese. Hanyuma nagomba rero kuvuga kuri kijyanye na bano na bino bintu by'abana bo mu ibarabara. Mu bisanzwe abana bo mu ibarabara aho mperereye Jembanga mu Burundi mu ntara ya Gitega, ibyo bintu bikunze gushika mu mice ibiri. Hari abana bo mu ibarabara bajya mu ibarabara kuko babishatse, hari n'abajya mu ibarabara kuko ari ingorane zitabavuye ko. Aho reka mpere ku muce wa mbere, abana bajya mu ibarabara kumva zitabavuye ko, hariho abana basanga babuze ababyeyi. Umaze kubura ababyeyi rero kumbura ugasanga umuryango gutunze utanguye kugufata nabi, utanguye kukwima ibyo bahora uronka kumbure nawe warabimenyereye, ibyo bigatuma umwana ajya mu ibarabara. hari nabandi bana bajya mu barabara kubera ko kumbure muhiri wabo bafite ababyeyi wanashaka mugabo bagasanga ababyeyi babafata nabi umwana wamaze kumufata nabi icyo gihe bituma avuga ati reka ngende kuri abantu kwigenga no kwigengesera atakibaza na kimwe nzoba mfise mugabo naho nyine no kwiyenda kuko hari gihe aho bagiye mu barabara basanga hari ibibazo byinshi cyane hari nabandi bantu abana bajya mu barabara kubera ko bonyine bumva babishaka bakabona abandi bana bari mu barabara bikava nko gutinyishura nk'akarora hari abantu usanga batinyishura
niba mande bashukwa na bagenzi babo
bakabona bagenzi babo bibirengaho mu barabara bababwira ati turaronka amahera nimba ari amajana abiri nimba ari amajana atanu umwana nawe yirirwa kwishyura ayo mahera atayaronka atanahabwa n'abo babyeyi kumbure akabona umenga nta bundi buzima no kujya kuba mu barabara kuko icyo gihe azoronka icyo yumva yifuza ku mutima abona abajya kuba mu ibarabara ku mvozi wabo bishakiye bonyine ariko rero abo bana bose numva umenga umuntu ntiyobareka ntiyobatererana kuko burya umwana ari mu ibarabara iyo bijya hose hari icyatumye ajya mu ibarabara kumbure abo bagiye mu ibarabara ko babyishakiye nuko bataronse abantu babiyegereza cyane ngo babasigurire ubuzima bwo mu ibarabara igituma atari byiza kumbure ubutumwa ubaho ubuzima bubi mugakuka mu buzima bwo mu muryango iyo bimaze rero gushika nk'uko njyewe nca nibaza yuko twebwe dukuze twebwe tubasumba twebwe twaboneye izuba tugomba kubegera abo bana tukabumvisha yuko ubuzima bwo mu ibarabara atari ubuzima bwiza na gato ko mu ibarabara uhurirayo n'ibintu byinshi cyane baca bahigira ingeso mbi icyo nishyira mbere ugasanga batanduye kunywa ibiyayura umutwe kubera ko ubuzima bubagoye mu ibarabara ugasanga ntibikunze ko bagisubira n'iwabo ugasanga umwana arononekaye mu mutwe ni ba bandi usanga rero bakuze mu buzima bubi mu buzima bwo mu ibarabara ugasanga nibo bari kwatwemerera n'igihugu kuko usanga ibyiyumviro byabo atari ibyiyumviro bitumbereye kuko urumva umwana yakuriye mu ibarabara n'umwana yakuriye muhira ibyiyumviro ntibishobora kuba bimwe rero intererano yanjye rero je mbona umenga ntitwobareka pe emporte cyane tube turareka imvo iyo ariyo yose yatumye umwana ajya mu ibarabara ntitugomba kumureka ngo agume mu ibarabara uko biri kose ego hariho bamwe babirengagiza bakabona umengo bari mu ibarabara ntacyo bitwaye twama tubabona ngaha bakarengana bakagira iki ariko habonetse kumbure leta igategura umugambi mwiza wo gufasha abana bo mu ibarabara umugambi uboneka binashobotse ukajyamo abantu baba baraciye no mu ibarabara ko hari abantu baciye mu ibarabara abantu baciye mu buzima bubi mugabo ubu bamaze gutera imbere bamaze gushyika hejuru bakaba ari nabo baza gutwara ya migambi iza gutuma ifasha abana bo mu ibarabara aho byofasha cyane ko abana bo mu ibarabara tubiyegereza tugasanga n'imiburiburi turafashe abana bo mu ibarabara batari bake baragiye ahantu hamwe kuko bajya abana bo mu ibarabara iyo ukiza ahantu hamwe ukabigisha umwuga ukabigisha gukora ukabigisha gukunda igihugu birashobora gufasha cyane bakumva umugambi gusumba ndetse n'abajya abana bari basanzwe bari muhira icyo rero notera ni iki ni uko leta yo dufasha dufashe bano bana bari mu ibarabara ko nko mw'ibi bintu bihitiye mw'izi mvururu zihitiye hano n'umwe basanga ari benshi cyane kuko bavuga bati ok tugende umuhaye iki okora muhaye akantu sawa turagiye ndaguha igihumbi turagiye ndaguha bibiri turagiye urumva usanga boroshe guhenda rero ntitwobareka no kubiyegereza hanyuma umuntu akabasigurira yuko kuba mu ibarabara atacyo bimaze hama akanabafasha akabafasha kuva no mu ibarabara ukabaha icyo bakeneye ukabashyira mu ishure ukabaha izo mfungurwa ukabaha iyo myambaro ukabagiye ukabafata neza icyo gihe bizotuma abana bo mu ibarabara bagabanuka ndetse bahera burundu mu gihugu cyacu
ndagushimiye cyane Gasape kandi nkaba nizeye ko ubucuti na Radio Ijwi rya Amerika bukomeje wari umaze kutwandikira utubwira ko nitutaguhamagara utazongera maze kubibona ndabibonye mu kanya utubabarire rwose n'abandi tutabasha guhamagara mwese mutwihanganire ntabwo dushobora kubahamagara mwese ngo tubarangize kuko baba ari benshi ariko hari n'abo duhamagara amatelefoni ntacema ako kanya kandi ni ikiganiro kimara isaha gusa imbabazi yego gusa ubwo rero ukomere rero reka dukomeze noneho duha umwanya na Trifo uranyumva
ndakumva
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
yego ikibazo cy'abana bo mu ibarabara urabye urereye mfatira akarorero hafi iwacu mu Burundi ikibazo kihari abana mu barabara witegwa ahanini no kende bumva mu miryango. Sigira kabiri atahaba kutabaho itegeko rikwiye kandi rishyizwe mu ngiro yubahiriza ikindi agateka k'umwana kandi rikongera rigakingira ingo. Ubugira kandi intambara z'utavana ko muri Afurika ziratuma tuguma tubona abana bo mu ibarabara biyongera ku munsi ku munsi. Akarorero karahaza ubu kubera mu kwezi kwa kane ngari Burundi wacu hariho ababyeyi batari bake bamaze kwitaba Imana abana bakiri bato b'imfuzi kandi ugasanga uwo mugabo uwo mubyeyi yitabye Imana yari akiri muto asize umwana w'imyaka ibiri umwe amezi mu gihe umubyeyi asigaye adashobora kumurava kumucunga ngo amugumize hasi nta leta ntimufashe ngo amwiteho amaze kunanirwa umwana atahambye abandi mu ibarabara. Rero kuri icyo kibazo gikorerwa umuti ni uko leta ishyiramo ingufu ziboneka hagatorwa itegeko ikingira umwana zibaye ngombwa akubakwa n'ibigo bashobora kurekeraniza nk'abo bana akabanza derema yabo nabo bisaba uburyo bwite ariko byofasha gusumba.
Hari ikibazo wari ufite uyu mutumire wacu? Ntabwo ndimo kukumva neza, niba ukiri kuri telefone Trifon. Ubwo niba hari ikibazo wari ufite wakibaza cyangwa se tugaha ijambo Fidele.
Yego, ikibazo nari kubaza.
Yego.
Nacambaza ababishinze guharanira agateka k'abana. Bega boba bafitaniye imigenderanire nyabaki na leta kugira bagikorere hamwe bareze bashyiremo ingufu zikwiriye gutyo umwana akingirwe bikwiye kandi gukingira abana aba bana bo mu ibarabara bari mu bituma umutekano uhungabana kurusha.
Urakoze Trifon. Reka bwo duhe ijambo na Fidele mbere yuko Bwana Eugene Dushime asubiza ikibazo cyawe. Fidele, uranyumva?
Ndakumva rwose.
Ijambo ni ryawe, igitekerezo cyangwa se ikibazo?
Yego, igitekerezo cyanjye. Ubusanzwe abana bo mu ibarabara n'abana babayeho nabi cyane uratse imibereho yabo. Kuko uri kuraraba nk'umwana wo mu ibarabara ukuntu ari abari karatora ibintu mu yarara bataye n'ubuzima bubi cyane uteye n'ubwoba. Ariko rero cyane ikosa ndareta ku miryango yabo hariho kubyara nk'abo badashoboye kurera ugasanga ntibashoboye kubaha ibyo bipfuza ugasanga byaye abana benshi adashobora no kurera. Amaro gutyo ugasanga abana nabo babayeho nabi gutyo bake bajya no mu mabarabara. Hari ikindi kintu novuga. Hari n'abandi bana bashobora kuvukira mu ibarabara nyine uko nyene ugasanga ntibafite shinge na rugero bivanye n'umubyeyi wiwe yamubyaye nyine uko nyene nawe nari mu ibarabara nabona ugasanga uko nyene baca babaho mu buzima bubi. Hari n'ikindi ugasanga n'izi ntambara tubamwo ibiki ugasanga umubyeyi arapfuye ababyeyi biwe barapfuye na wasigaye ari uko nta kazoza afise reka ndetse ugasanga nta n'uwumuraba mu muryango nawe atahitamo kwigira mu ibarabara nyine akabaho uko nyine kuko n'ubundi ubuzima buba bwasa. Akabaho n'abandi bana nyine bajya mu mabarabara kubera ubugaba bwabo bananiranye n'ababyeyi bagateba bagaheba. Torono terera sikindi nuko amashyirahamwe ajyanye n'agateka k'abana nuko yokurikiranira abo bana hagufi kuko nabone n'abantu bakeneye kubaho nk'abandi. nicyo kibazo nicyo nagomba guterera murakoze
ndagushimiye cyane Fidel reko bwo noneho duha umwanya bwana Eugene Dushime usubize ugira icyo uvuga ku bimaze kuvugwa muri aka kanya cyane cyane usubize ikibazo cya Trifon wabazaga imikoranire hagati ya Mindlips na Leta y'u Rwanda kugira ngo umufashe abana bo mu barabara
arakoze ikibazo cyiza Trifon abajije Mindlips n'abandi bafatanya ibikorwa bose muri iki kibazo cyo mu muhanda usanga Mindlips bafatanya ibikorwa na Leta bimeze nk'itimu imwe aho buri wese atanga polisitewe naho n'uko ikibazo kiba kimeze twebwe iyo tuvanye umwana mu muhanda duhita tureba inzego z'ibanze tugatangira gufatanya nazo kumenya umwana arimo araturuka he ibyo kwerekeye mu muhanda tugakora identifikasiyo y'umwana tuyifashijwemo na Leta idufasha kumenya nta kibazo nyacyo cyatumye ajya ku muhanda ni ikihe ariko ari nako hatera ya nzira yo kugira ngo umwana afashwe kumva neza ko ku muhanda nta kintu gihari ariho yabona ibisubizo by'ibibazo afite icyo gihe haba hatangiye no gutegurwa umuryango ari nako umuryango urimo kuganirizwa mu gihe umwana ari muri Mindlips ku rundi ruhande Mindlips abasosho wako wa Mindlips cyangwa abakozi ba Mindlips baba barimo kurebana n'inzego z'aho umwana arimo kuba iyo binaniranye usanga aribwo tuba twitabaza wenda nk'abandi kandi umufatanyabikorwa nawe waba afite iyo serivisi imeze nka gutyo ariko akenshi abana iyo bashije kumenya ahavu ikibazo kigitangira gukemuka usanga rero dukorana mu rwego rwa hafi kuri telefone kubonana inama n'inzego za Leta ku buryo ikibazo iyo kibonetse
Ese ubwo ari nk'umwana uturuka kure nk'umwana waba yaravuye mu yindi ntara akaza mu mujyi wa Kigali sinzi niba hari abo mujya mubona ariko yaraturutse kure mwabasha gukorana nawe gute mwamukurikirana gute
twagiye tubagira ariko ntikayeshatu kuva twafungira centre twagize izo kanke eshatu bita twitabaza hari ibigo biba bihari biba bishobora gucumbikira abana hari amasante ya reeducation abacumbikira abana icyo gihe tubabaza niba wenda hari imyanya irimo bakabatwakirira tugakomeza gukorana nabo tubereka umuhanda yavuyemo Teta yavuyemo ko tuyita amateta yaba yatubwiye ko waba ahari tugatangira kumobiliza abaturage n'iki kibazo kugira ngo turebe ari uwadufashayo ari uguhamagarayo tukamenya niba koko uwo mwana aho hantu bamuzi niba se hari umuntu mukuru wari umuzi aho ngaho n'igihe yagereye kuri iyo Teta icyo gihe iyo tumaze kumenya neza ko waba ari aho ngaho akenshi tubashakira nk'itike cyangwa tubashakira umukozi wacu itike akajyana n'umwana akagenda agiye kureba kuko uwo mwana ahava avuga hari iyo hari nka ka imwe iyo umwana ubu ngubu umaze kurangiza muri aya mashuri y'imyuga dufite twasanze nyine ikibazo cyamuvanye iwabo n'ayo makimbirane tunagezeyo dusanga kuko ayo makimbirane aracyahari ntiyayavayo ariko umukecuru aratubwira ati rwose umwana ntabwo namwakira kubera ko ibibazo bihari dore ni ana benefe hari ikibazo nyine cy'uko urabona abantu bashaka bwa kabiri ugasanga nka mukase w'umwana ntabwo wenda babanye neza ariko akaba ari ikibazo tahita avuga uwo mwana aragaruka tukamugarura mu gihe tukirimo gutegura umuryango no kureba abamwegereye wenda nko mu mudugudu bakaganiriza ba babyeyi bakareba niba umwana bamwakiye ati icyo gihe ngo ntabwo umwana tuvuga ngo tumushubije iwabo tugiye kumuta iwabo ahubwo bikemuka ku mpande zombi umwana ahinduka n'ababyeyi bumva akamaro ko kuba umwana ariyo hari kugira impano ukabona nka nyirasenge aramubwiye ati ahubwiye ati umwana muzamuzane icyo gihe umwana tukamuta
akazi kanyu ni koroshye
uburyo dukoramo ku bana baba kure ya Kigali
ntago biba byoroshye reka noneho twongeye twakire n'undi mukunzi w'ijwi rya Amerika tufate Gilbert uranyumva
ndakumva
ni ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
donc igitekerezo cyanjye nuko iyo umwana akuriye mu muhanda bayivara n'ukuntu ushobora kujya mu ishuri donke mu ishuri bikanka maze kwanga mu ishuri kwanta kandi kazi washobora gukora ugahitamo gucika nawe mu muhanda bivara n'ukuntu wakurikiye bagenzi bawe no kugenda kutumvira impanuro z'ababyeyi baba baguhaye mu rugo ahubwo yatigerageza wige umwaka ishuri tuzagufasha irifo yuko wogize imana ukabura umubyeyi bikabyunyuka ariko aho murangeza amaso abange turaganira nkabwira ati none se uza mu muhanda mubayeho gute murabushoboye twe turabushoboye kubera hariho n'ikigo gishaka kudufasha kenshi bakaduha ibiganiro ku maradiyo iyo baduha ibiganiro ku maradiyo rero ifo yuko bashaka kuduha n'udufashanga nk'amafaranga twagura icyo dushaka hariho naho usanga bahaye imyenda nyine bakabona yuko abana bo mu muhanda ku buryo yuko ugize ikibazo bakwitaho kabisa nandoho ngarutse ngaye Bujumbura hoho iby'Bujumbura abana ubuho niyo mu ntambara nabige byumwira abana batora by'ibiryo bakarya ubu nta n'ibyo baronka ugize imana rero karongo wajyana yaguha ibyo ujya ushimira imana
birumvikana
mu muhanda kabisa n'ubuzima bugoye si uwo ari we wese apfa kubushobora kuko n'ibintu bigoye kabisa
barahohoterwa bigeze harabigeze kuhitubwira ko babahohoterwa n'ubanyuzeho
wese bafatwa nabi bagafatwa nk'abana b'impfuzi nk'uko nyine ari impfuzi nyine hariho n'ababikora bakagenda mu muhanda kandi babaho kabisa batobura icyo bajya no kuba kwa kundi umwana ariko niba yakunaniye aba rero abajeje agateka k'abana ko bagaruke bakavuma bashanu nyine bakavuma b'imyuga niho n'ubwo mu bandi bwa mabara wa misi yose kwa kenshi urasaho udakwiba wabuze icyo urya ukaza kuba wabuze umwenda wo kwambara rero babitayeho ndumva yuko n'agashomeri kugabanuka buke buke
urakoze cyane Gilbert
nawe tuzamugira umunsi mwiza
ye nawe kuri Facebook hari Bigirimana Pasteri watwandikiye avuga ati nanjye ndi umwe mu bana bahoze mu ibarabara ati ubu mbayeho nk'abandi ati hari icyo noterera ariko ntiyaduhaye telefoni ze ku buryo twabasha kumuhamagara ubwo ashobora kutwohereza telefoni nawe tukamuhamagara bikunze yavuga muri kiganiro bitakunda kandi tukazamuha umwanya n'ikindi gihe reka dufate na Eli kuri telefoni uranyumva
Eko,
alo? Oui, urahaga na hehe?
Chewe ndi monara murinda muliko mine kichera nye. Mutumba ufisa, neto na eza anulita mkidushi.
Mumeze neza?
Tumeze neza, aliko rero, kwe na hano, nuko tarimu visagara wana umu mihanda tuwa wabona. Chiwa chuna enso ya ringi nere, lano chembo na yuko, abo bantu twobasaba niba bafite ntaho bashobora kudodora bakamufashanyo kuko aho fasha abo bana atawo bashyira nko mu bintu bijyanye n'imyuga badakora kuko urabona imyuga imwe imwe n'itoba warize washobora kutigisha imyuga imwe imwe ukayikora imyuga yo gukora nk'amagare n'amamoto kugira ngo abo bana baraba ukuntu boba barabaho kuko urabona udashoboye kwiga umwuga wowe urashobora kuwiga ukawumenya abo bana rero bukunda kose turababona ariko ntibagira ukira ino mu byaro hose usanga ari mukundi kuko waba hari iyo mu bitataho no kweka baroma ushobora kubakurikirana mu mashyirahamwe
si mu mijyi gusa no mu byaro uravuga ko bahari
kuko urabona nino mu ntara usanga hariho ahantu abana bashobora kuba mu bwato ari mu bisagara biteye imbere rwose bishobora kuba bizima ugasanga abana barahari bituma naho bashobora kuhagira abana bakabigisha nk'imyuga n'imyuga kubarira n'iyindi iyo itabayo basaba kuba barize kuko utitse umwuga washobora kuwukora icyo rero babona bafite nk'aho bashobora kuba bobaza kugira hose bagende bashyikira abana baraba ukuntu bose barabegeranya icyumviro cyane ni utaye icyo kuko na nk'aho isura aho mperereye abana ni benshi batubabona
urakoze cyane Eli reka twakire na Emmanuel imbere yo guha ijambo bwana Dushime Emmanuel uranyumva wowe urahagana hehe
Kigali mu Rwanda
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
igitekerezo
umunezero cyane kuko nanjye ndi umwe mu bana bigeze kuba mu muhanda ariko icyo gihe muri za 2023 leta yari ifite umugambi mwiza wo kuvana abana mu muhanda ikabajyana mu bigo by'amashuri ikizwi cyane cya Gitagata ikabafasha kwiga ikabasubiza mu muryango ndakeka buri mfite gahunda yo gukuraho ibyo bigo akaba ari byo binabyongereye ubwinshi bw'abana mu muhanda bakitanzeho n'urugero nanjye batamfata ngo tujyane bamfashe kwiga birashoboka ko mba yirimo cyangwa se narabaye mu bintu kurushaho ariko nagiye gata bamfasha kwiga secondary birangiye university ndakora akazi ma kampani keza kanunge bagatuma n'umuryango wanjye icyo nashaka kuvuga uko leta yakongereza imbaraga mu kuvana abana mu muhanda abajyana mu mashuri ikabafasha bakiga uko bakajya nko kwera ubushobozi buke bw'imiryango kugira ngo nabo bazabashe kuba abagabo mu gihe kiri imbere.
Urakoze cyane rwose Manuel kuri testimony yawe kutubwiye uko wabayeho nk'umwana wo mu ibarabara ariko kandi ubu ngubu ukaba umaze kugira aho wigeza wowe n'umuryango wawe. Ndagushimiye cyane no kuri izi nama utanze usaba ko leta yakongera imbaraga mu gufasha abana. Reka mpumwanya noneho dushime Eugene uranyumva. Hari bimaze kuvugwa byinshi nanze ko mbabura kuri telefone bariya bari barimo baduhamagara ko hari igihe telefone zihita zicika hari abo twagiye tubura noneho niyo mpamvu nabahaye ijambo ngo babanze bavuge. Wagira icyo wongera ku byo abamaze kuvuga bavuze ni byinshi ariko hari icyo wabivugaho?
Yego nagira ngo Manuel yaravuze icyo kiba hatanzwe mu by'ukuri wenda nge ntabwo mbigira leta ariko ntekereza leta y'u Rwanda ikoresha imbaraga zishoboka kugira ngo iki kibazo gikemuke kandi gikemuke. Nizera ko twagize amahirwe yo kubona leta irimo abantu bareba kure aho njye mbona imwe muri za gahunda nayivuze nk'umugoro w'ababyeyi rimwe na rimwe kandi na gahunda ya biriya bigo kuri ubundi kiriya kigo ntabwo ari na kibwacyo ntabwo kiba ari igisubizo cyane nuko gusa icyo kigo kiba cyagombye kuba ari ikigo cyo gutegura umwana ariko atari ikigo umwana agiye kubamo ubuzima bwe kandi nawe rwose uzarebe iyo umwana afite ari mu muryango ahantu ahabwa ubwo nta kibyeyi aba afite ahatandukaniye n'umwana wajyanye ahantu mu kigo akarerwamo wenda agera muri ya myaka y'ubukure akiri abo bana baba batandukanye ariko batekereza ari imikorere ari imivugire ari imiterere muri rusange mu muryango. Njye ntekereza ko izi mbaraga leta ishyira mu ibigo bizagenda bigabanuka ahubwo noneho hakaboneka igisubizo kirambye cyo kuba umwana uhise agaragara cyangwa cyo kuba nta n'umwana kwanza wagaragara ku muhanda cyangwa se anagaragara gusa hakaba hari umurongo ahita anyuramo ku buryo niba wumubonye arasize uruhande rw'iduka ryawe ufite ukuntu umuganiriza cyangwa se ukabuze nimero y'umuntu wahamagara akamuganiriza akamufasha kujya muri wa muryango bitabaye ngombwa ko twitabaza ibyo bigo ubuzima bwabyo ari igisubizo cyiza cyane. Ikindi ku cyo yaravuze kijyanye wenda hari uwavuze kijyanye n'ibintu by'imyuga ni nayo mpamvu leta yashyizeho iyo gahunda yo kuvuga guteza imbere urubyiro. Iyo gahunda yagiyemo kugira ngo uburezi bugende bugere kuri ba bandi bumva bahabwa amahirwe abantu benshi bahabwa amahirwe bitewe n'inzego barimo zo kuba yagikora kandi icyo kintu kikamubyarira umusaruro ndetse kigatuma n'igihugu gitera imbere. Hari uburyo rero nanone bwo kuba ubwo ibyo bigo yavugaga ntekereza ko ntabwo leta yavuze ngo ibikuyeho ahubwo hari ukugabanya cyane cyane ndetse ntekereza ko yakuyeho ibyo bitaga amaroferi na kera
ibigo by'imfubyi
yagabanyije nayo ntabwo yayakuye yari yagabanyije kuko hari ahantu umwana yagera ukabona umwana nta burere arimo guhabwa usanze nta burere umwana arimo guhabwa rero sinumva icyo umuntu aba afashijwe ariko tuzi hariho transit center abantu batekereje transit center bavuga bati uyu mwana arimo arahuyagirite namara kuba yagirite agahita asubira mu muryango namara muryango hakaba hari gahunda y'umugoro w'ababyeyi ifasha wa mubyeyi kugira ngo bawereke ukuntu uzarira wa mwana nawo uwe wumve ko utari wowe muri cya kibazo ufite abandi bantu ku ruhande bavuga bati umwana n'uw'umuryango n'uwakomeretse abantu bakomeza barebera hamwe ndetse hakaba hariho n'iyo miryango ivuga iti wenda nk'umwana wabuze igikoresho akabihabwa akagera ku ishuri ntekereza ko byari ikintu kiza ari nayo nzira birimo kujyamo mu bitekerezo byose nakuvuga ni byiza kandi nshimiye abo bantu bagiye batanga izo nama zinyuranye ikindi nkongera kwiyumvisha cyane abavandimwe b'abarundi igihugu iteka mayindi dufite ni umuryango ukorera mu bihugu byazavuga intambara yagiye bibona izo ntambara igihugu iteka iki kiri muri uwo mwiryane ni ngombwa byo ko haboneka ibibazo byinshi bishobora gufata abana badasumbana ariko nkanabafata mu mugongo umwana ababwira ko kandi yihebe ni ikibazo ko amakimbirane agenda agabanuka kandi na ko ibicuruzwa bizagenda bihinduka nabo bakazagera ahantu abana bazaba ari bake mu muhanda bakoze
urumva se hari ukuntu mwazagira n'ishami rikorera mu Burundi
turabikorera mu bihugu bitewe n'aho ubushobozi bwacu bugeze nayindi ntibitwe murabizi ko imiryango itagira imana iteka bituruka ku kuba wenda inkunga tuyibonye naho twakorera ko twifuza gufasha abana bashoboka kandi bitandukanye byose byiza aho hari ikibazo tukabona ko haboneka kandi tugatanga umusanzu wacu aho tubishoboye mayindi imaze kugira ubwo burambe mu kuba yubatse imisodomisho ishobora gufasha umwana gutuka ariko nanone ikenera ko nk'abo banyagihugu nabo bayifasha kugira ngo ifashe abo bana ari nabo banyagihugu ni ukuvuga nk'aha ngaha iyo leta tubonye irimo kutworohereza muri ubu buryo ikohereza abakozi bacu tukabona ukuntu dukorana nayo n'izi ngamba leta dushyiraho twe biratoreza kuba twatanga umusanzu wacu muri kiriya kibazo n'i Burundi rero ubona wenda batubwiye bati twebwe wenda dufite ubufasha ubu n'ubu dushobora kubaha mayindi nipi ariko mayindi nipi nayo ifite abo bantu babimenyereye bashobora kubaha iki kibazo icyo gihe rwose umusanzu wacu ibyo twaha gukorana nabo amasezerano hanyuma umusanzu wacu tukabatanga
reka ndabona hasigaye agahe gatoya reka duhe n'umwanya na Emi mu Rwanda uranyumva Emi tanga igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo muri makeya kubera dusigaranye agahe gatoya hari n'abandi bategereje
hari ikibazo nari mfite nabazaga ntiko akenshi usanga bari abana hari igihe bafatwa bakajyanwa muri biriya bigo noneho bakigishwa imyuga ariko mu buryo bayizemo wenda bakayiga bakanafata ariko bavayo bakabura kapitale cyangwa se bakabura abantu babatera inkunga yo kubafasha ugasanga leta nayo irimo irabaterana n'ubundi noneho kubera ko yatakaje igihe n'ubundi ntaho ari ugasanga yabuze aho ahera n'ubundi bikaba byatuma asubira muri ya mihanda ese leta ni iki wenda iteganya kuba yagikorera abo bana bakiva aho ngaho kugira ngo ikomeze ibacunge n'ubundi ikomeze ibafashe ni iki bateganyiriza nk'abana bavuye muri ibyo bigo cyangwa ba bana bavuye mu mihanda murakoze ni icyo gitekerezo icyo kibazo
urakoze Emi ntabwo nzi niba dushime ari buvugire leta y'u Rwanda icyo yabiteganya ariko ubwo ndamuha umwanya agira icyo akubwira mbere yaho reka mbanze numve Leonce nawe igitekerezo cye cyangwa ikibazo Leonce uranyumva
ndakumva ndabaramukize ngaho kubijyamere
komera hanyuma uvuge muri make igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo kuko hasigaye umunota umwe gusa
haracyasigaye imwe ariko isaha iwanjye
oya ntabwo ari byo hasigaye agahe gato cyane nagira ngo tubone umwanya wo gusubiza wo kubona igisubizo
igitekerezo cyanjye
yego
bityo nta mu gihe abana babaye benshi mu ibarabara biravana n'imvo zitandukanye birashoboka kuba mu miryango yabo harimo ababuze ababyeyi babo bagasababura babarera ugasanga baragiye mu ibarabara kandi bari bafite imiryango yabo yashobora kubakurikirana ntibajye mu ibarabara noneho mu gihe bagiye mu ibarabara bagiye kubona ubuzima bubi ubwo se ntabwo leta yafata gahunda ati reka iki kibazo tugifate mu ntoki y'abana bagiye mu ibarabara tubafashe abatize tubasomeshe ntabwo nabona ko mu gihugu cy'u Burundi ngaho ntuye bibaho ariko tugatubona abana bo mu ibarabara barabaho nabi ntibaronke ibyo bafungura ugasanga bari kubatora ibintu yararaze barya niba aragise umukenere uwo mutumire mwatumire nimba yabo nafite ububasha agatanga ndumva agasaba n'imfashanyo kugira yabone abana bo mu ibarabara kugira babone ko nibabaho neza nabo
nicyo bakora bagerageza gufasha abo bana. Reka tumuhe umwanya noneho asubize muri make mbere yuko amasegonda dusigaranye ku byerekeranye cyane cyane n'icyo bakora kugira ngo bafashe abana barangije imyuga kugira ngo babashe kubona uburyo bakoresha ubumenyi bafashe babonye. Eugene.
Yego, murakoze cyane ku kibazo. Wambore nkayira ku kibazo
imyaka. Nuko agaheni gato cyane. Agaheni gato cyane n'amasogonda.
Abana barangije ubundi tubashakira akandi gahe gatoya ko kugira ngo twizere neza ko hari abafatanyabikorwa dufite badutera inkunga yo kwigishiriza abana bacu barangiza imyuga ikabereka neza ukuntu wihangira umushinga ugahita unawu perezanta ukaba wagakoza inkunga ugatangira kuwushyira mu bikorwa. Hari n'ubuvugizi tubakorera ku buryo n'ubuvugizi tubakorera bitewe n'umwuga arangize ushaka aho hantu. Okay.
Urakoze cyane rero Eugene, namwe mwese mwakoze kudutega amatwi, mugire ibihe byiza.